Mokula.
Also, on the beat.
Ulisema nkajitambulishe, nile kodi nile suti siku dalilishe. Kesho nizisake mishe mishe, nipambana ilu sijoka wa mamalishe.
Ubadiliki we, unanipa mazonge. Makelele mchana usiku baby, unataka nikonde. Ubadiliki we, unanipa mazonge. Makelele mchana usiku baby, unataka nikonde.
Unotaki kupokea simu, unanipa wazimu ili donda la kudumu. Yani bola mimi ninyo sumu, kuliko yukumu, unanizurumu.
Unotaki kupokea simu, unanipa wazimu ili donda la kudumu. Yani bola mimi ninyo sumu, kuliko yukumu, unanizurumu.
Hello, it's me. I was wondering if after all this see you lied to me. Ugova, baby listen. They say the time supposed to healing, but it don't match healing. Hello, can you hear me? I'm a California dreaming of a who we used to meet.
Kisela, maisha kisela, domanda umeniacha. Msela na posiela, upate kula kwa nini umesefa. Sambona nilikupa, nilikugea, pesa ya kusuka, nilikugea. Ufundi kwenye bedi pia minilikubea, baka ukasema mimi ndo nakuwezea.
Unotaki kupokea simu, unanipa wazimu ili donda la kudumu. Yani bola mimi ninyo sumu, kuliko yukumu, unanizurumu. Unotaki kupokea simu, unanipa wazimu ili donda la kudumu.
Yani bola mimi ninyo sumu, kuliko yukumu, unanizurumu.
Hello, it's me. I was wondering if after all this see you lied to me. To go back, baby listen. They say the time supposed to healing, but it don't match healing. Hello, can you hear me? I'm California dreaming of a who we used to meet. To go over every scene.
Young nigga, they dream.